Nenawe siyazi ngoba ngabaza ukuthi liyofika usuku lokuba ukuphela kwethu kufike ekugcineni kulo mhlaba. Nakuba kwesinye isikhathi izolo lethu lihlala ligcwalisa imicabango yethu, umbuzo omkhulu ukuthi ngiphile kanjani ukusuka manje ukuya phambili. Ngikubengelele, ngikwamukele futhi ngemfudumalo enkosini yethu eFresh, ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Kulezi insuku ezimbalwa ezedlule, besixoxa ngokuphela komhlaba nokuthi yini elandelayo. Esibile kaPetru 3 verse 10 no-11. Kepha usuku lwenkosi luyakufika njengesela, mhla amazwi luyakudlula ngokuhlokoma, kuyakusha konke kubhidlike. Njengoba konke kuyakubhidlika kanjalo, kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Laleli, ungakhetha ukukholwa lokhu noma qha. Kodwa ukukhetha ukukholwa nokungakholwa akuguquli lutho ngakho. Ukuphela kuyeza. Njengoba bengishilo phambilini, umbuzo semqoka ngokuthi ngiphila kanjani ukusuka manje kuya kukho. Impendulo iqhamuka emva kwamavesi ambalwa alandelayo. Esibili kaPetru 3 verse 14. Ngakho bathandekayo, lokhu nibheka lezo zinto, khuthalelani ukuba nifunyanwe ninokuthula, ningenabala, ningenacala kuye. Khumbula mlalelo ukuthi umphostoli uPetru ubhala amagama kwabahlakazekile, kwabahlakazeke ngenxa yokuzingelwa. Futhi ubatshela ukuzama ngayo yonke indlela. Inkulumo la igcizelela ukukhuthalela ukuba sithole uNkulunkulu singenachashaza nacala. Futhi leso simemezelo phezu kwempilo yami neyakho asimiswa yikhathi enzima, nakhona simile nje. Futhi akukho ukujikela emva kwendlu la. Yebo, sisindisiwe ngomusa, sinezenzo emva kokuba nokholo. Kodwa ukuphendula kwethu kulo musa ukuzama ukwenza okuhle ndlela zonke, ngisho ngathiwa izimo zinzima kanani okwethu ukuba singabe nachashaza nacala. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe Lee Fresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067 706 0077.